how. Driving me grace, and I got body can go flex. Oh my goodness, what can I go body go mess? She got me running like a meter, with my jovia kulala vya kuita. Azuri ata bila filter, namba ata bila kuitisha. Oh, wa udongo gani, najiuliza kumbwa siku gani. Mie, nani kwa nani, amwachaje na mwachia nani. Mili menikolea, nampa na tuma za kutolea. Hey, ubale ni mbolea, aliti ya zei ino kamkolea. Nimegama take a me. Nimegama take a me. Nimegama take a me. Nimegama take a me.
Skin me pagawa, skin me chachawa, skin me isha. Apa nilipo sina dawa. Girl, if you do love me, would you be my babe? And if you want me, would you marry me? Yeah. Ay, baby. Nasikia nkulo weshe na maji. Mtoto anasha pule tati. Squeeze kana nitanga daddy. Oh daddy oh. Boko boko, dizi mepina ya kochoko. Ayoyo, siko soko. Nabongera toto ritototo. End of you naenda vino. End of you naenda vino. Ah yeah yeah. End of you naenda vino.
Take a me.